Raho murakumeye bwana Tuma Kamirindi.
Niko uriho uridegembya?
Ndiho rwose ndidegembya, maze ngirengo amezi agiye kuba miyarane, nsohotse muri gereza ndetse mbasha no gusohoka mu gihugu. Ubu rwose urumva ko ndetse ndiho ndavuga ndikumeye, ndimo ndidegembya nshima Imana cyane, nzamura amaboko hejuru.
Ariko rero ubwo bwo waratorotse urashakishwa?
Kereka utazi uko niwe wakirwa nshakisha. Ibyo gutoroka byo njyewe nta cyaha na kimwe cyera cyangwa cyirabura bishinja, kuko nababashije gukurikirana urubanza rwanjye, mbese batabogamye babasha kumva ko ibintu naziraga nanjye nkomeje kwicara muri gereza mu gihe cyose gifite umwuka byaba nanjye byaba ari ukwifunga, kuko nta cyaha na kimwe nakoze njyewe numva cyankatira imyaka nk'iyo nakatiwe.
Wari wakatiwe 25?
Imyaka 25 hejuru y'ibintu biremekanyije. Mbese njyewe nkubwira ukuri, icyo twazirwe na mugenzi wanjye, hari ibiganiro bitandukanye byanyuze kuri radiyo yacu, Kizito na Gerard niyo mugabo banyuze ibindi biganiro kuri televiziyo. Mfite umwanya wenda nakubwira zimwe mu ngingo zikomakomeye bagiye bavugaho. Noneho Kizito akubitiyeho n'iriya ndirimbo biba birasanda, noneho biba biriga nko gukora ubwonko.
Indirimbo uvuga n'iriya ivuga
igisobanuro cy'urupfu, hari hashize n'iminsi mike cyane mu kiganiro aho bavuze ku bijyanye n'icyunamo, uburyo ki abantu bakwiye kunama n'uburyo ki bafataho Jenoside. Ibyo ngibyo nibyo bintu cyane byazambije ibintu, noneho bashaka uburyo ki bakonekitinga cyangwa se bagafatanya ngo twavuganye ngo n'abantu bo muri RNC. Ubwo abakarabasi nta bimenyetso byanjye nta bintu by'ukuri bo nkanjye kubindeba, narabajije se igihe ikintu nakoze ni ikihe, ikimenyetso ni ikihe, na n'ubu buriya bushinja cyangwa ubajije nta kimenyetso na kimwe bafite. Usibye kuba wagurana na hariya uburanira mu Rwanda, ariko njyewe ndamutse mfite ngo nzi neza ngo hari umucamanza, nta mucamanza. Ni ukuri koza ahubwo bampindikije akababaro amafaranga ntakikorera. Ubu rero kumfa tukanshyira muri gereza imyaka 25 nkakumva kwicara, kuko ndabonaga no mu bujure ntacyo bishobora guhinduraho. Ubwo rero nabashije gukora iyo bwabaga mbasha kubaca muri nkumye, yaba ari gereza, yaba ari abarinda abacungagereza, ndetse n'abacunga igihugu cyose bose nabaciyeho.
Ubu ngubu rero aho uri ufite ibyangombwa?
Igihugu ndimo nasaba ubuhungiro nk'abandi bose, barabumpaye bampereza ibyangombwa n'abandi bantu b'impunzi baba bafite abo aribo bose. Ubu rero rwose ndagenda ndidegenda, icyangombwa nkifiteho ari uko mu Rwanda ryavuga ngo kiri ku ikofi, ngo nanjye kiri ku ikofi.
Nta muhanga Kasiyani, ndagushimiye.
Murakoze cyane rwose Bwana Thomas Kamirindi.